Kane panke kubaze lino mulungi wange Joko mulungi wange Oyoye dokita wange Nzene bwembanga ndwate Oyoye dokita wange Nebwembanga njakuwate Oyoye mugaga wange Oyoye mulungi wange Oyoye mugaga wange Nsera likire nyo kumaze lino mulungi wange Dokita
Aliyomu yeka.